Ichikope chalenga ama kumi yabiri na chine. Paulo abo mufungwa mu Roma. Imirimo y'abatumwa 28 verse 16 okufika ku 31. Apamulemo na Paulo mu Roma. Mulipa myaka ibiri ali mufungwa. Ali suminishwa okwikala mu nganda. Ale ilipirila nomushirikale uwa kumulonda. Ale sengela bonse aba alea mukumumona. Ale bafunda pamusumba wakwa Yesu. Elio na pali Yesu wine. Paulo ale lemba inkalata. Shakufunda ifironganino ifyatandalile live tabala mutwala muchifungo. Ishinkalata shiri muchitabo cha Bayibele pakuti abantu bonse bengomfwa nokusambirila mwamashuya kwa lesa. Paulo alichula sana pamulandu wa kwa Yesu. Vale mupuma, ukumutoba mabwe, neli ngiline aleva ukwabula umwa kusendama. Pakulekelesha, abena Roma vali muipaya. Lelo Paulo munkalata ale mbele kubena Roma. Aba sumina muli Yesu atile, ndine subilo lyakuti, imfwa nangula umweo, nangula ichintu ichilifye chonse, ichabumbwa kumweo, te tichitufumie kuchitemu iko cha kwalesa, icho chaba muli shikulu Yesu Kristu. Lesa apela makabonse, aba musumina, na aba tumika shikulu Yesu Kristu. Na tuipele ubu mibwesu kuli shikulu Yesu. Na tule ya tumutumike, noku tuale chevo chakwe pakuti sonde lionse. Like shibyo kutila Yesu, apelo mwe wamu ya yaya, muli lesa. Lesa amupale.
Mona ubu shiku wiso.
Chitabo cha lenga chine konse konse.